Korintị nke mbụ, isi ka irila ịnọ. Nusegye gụ n'ihe nwe ibu n'obu, gị ihe ọma shigbala eku mmedụ nsọ, gosigye kwu n'ike, kele kele, ka ihe ọma ka efuchiri Chileke. Lo onye efula olu mmedụ nsọ, ta abụkwa n'ime azụ bụ fan, ọkwa Chileke bụ fan, ogudu mme Chileke efu ihe, Chileke si domi edomi. Obenle onye efuchiri Chileke, bebụ n'ime azụ bụ feyer, osiegu bụ na-emete onye monye emete, eyeruhe ọkụ, gobu shihubi ike, jadụkwa ha obu. Onye efe ofula olu mmedụ nsọ, bụkwa onwe ya bụ meti, obenle onye fuchiri Chileke, bebụ chọọchị bụ meti. Ibe ga ga-adị mure, bụkwa ibe bụkwa ọgụnụ ha, fugele olu mmedụ nsọ. Ọlụ gị ga-akaba mụrụ ọrị, gaasị olu na-efuchiri Chileke, kele onye fuchiri Chileke, kakwa onye efula olu mmedụ nsọ, gbahakwa, lụ nwere onye dịrị ike ka ọ ihe onu, ofu onu. Ọya bụkwanụ, gofe ọbụ, abụrụ ihe anọdụ emesi chọọchị emeti. Mbụ a, ụmụnna m, mjafụta unu, jegide olu mmedụ nsọ efeyere unu, denu uru na-eriti. Gbaghala mjara jegosi agha unu ihe ọhụ, ọzọ le mjara jezi agha unu ka amara Chileke ọkpọba amama, ọzọ le mjara jefuchi agharụ Chileke, ọzọ le mjara jawatu na-ejiri. Mbụkpọ n'ihe dugop, ọzọ ogumogu, bụkpa ihe azụdont, ata amanyekwara ihe op, gbagha, lọda fụta ọdari. Temeteke, ọ bụla onye egbu pọg, tegbudiri ya ga-egbuji ya, ga-amara lọ ga-adwa, bụ onye adwa kwakọbe ka ejọg. Onye ọ bụla onokwa ọgọ ọdụla ehu nubono, teke ọ bụla na-efu ụlọ olu mmedụ nsọ, nụnọdụ efu ofu amadi ihe ọbụ, denu ga-esikwu na mara ihe unefu, nute amadi lofu unefu bụ ferefere, bụ na-efu ya nọ. Atatụkwu ya ego, lofu ali ndụ, dụgba ikike dule mgboko, be atagụta da agụta. Obenu, lotu nwedu me nanu, te dogedu nde fia nenya. Oya bile teke, obile muta ndu fale obu, ma abro hantu, lenye onye fia no, abukwa nrumbeda, onye hantu. Nukwa wogodu lehunu, eshi nivoma, shileku mmedu nso, agu na agugu, nuku kebeho, godu nu shileho, go abukwa nrivoma, anode emete choche emete. Oya bu, gonye fofula olu mmedụ nsọ, fugekwa ọnụ Chileke, gọ n'ike, gogide gị kọọ ya, ga mara ihe ofu. Leteke mefula olu mmedụ nsọ, bebụkwa obu mu, be fanụ Chileke, ọ bụ ihe ofu edokwanụrụ m. Bụkwanụ gụ n'ọzọ, begbara mụlọ ememe, mee egudu mmedụ nsọ, efanụ Chileke, agụ ebu doro anya. Lọbụrụ lịga Chileke agaga, lolu mmedụ nsọ, denụ gị onye ọzọ n'ọlọka onu, ibe ife dodere enye ya emeso, nokwa godu, laga gị ga, eshi n'ọmadi vip. Ịnọdụ kpọkwa ekele kele ring ring, ọlụtụ metedo onye anian. Ma ekele Chileke kele, lembeda lonwe mu, kakọtu na-efu ofula olu mmedụ nsọ. Ọlụbeta ga emụnọdụla chọọchị gudo olu mmedụ nsọ pụa ọnụbụkofu, ma hatachi efu nwakpụrụ ofu ise doro enya, gudo eji ndozi. Ụmụnna m, nụtarị gị eshi n'ọrịrị gị nwe gịrị manshi, nụdụ gị kwa, gị nwa asha, ma jwala eme gị, teka jwalala ego m go, na-enwere ego m gọgịrị. Lekwe ke mbe dịkwara sọ.
Mee gịdị ofu ali ndị ọzọ, dụgba ikike, ma ofu ndị ọha ntụ, gịdị furu yere ndụ nke m. Ọlọtọ kpọda anọ, leba nga benchi, dibe mefu.
N'okwu ihe na jihefu. Ọya bụla efu ofula olu mmedụ nsọ, bụ ihe ọhụba ma. Dụrụ ndụ ekweduke Krish, ọtọbụdụ kendụ kweduke Krish, ọhụ efuchiri Chileke, abụkwa kendụ ekweduke Krish, ọkwa kendụ kweru nke ya. Ọya bụla, teke chọọchị lohu dịkọbere, onye mụnye tuke fofu lolu mmedụ nsọ, ndụ shi eshishi, ọzọ ndụ te kweduke Krish, jafutun, ndụ ono tasụdụnụ, lọvụ bemun. Obenu, teke ọbụla onye mụnye be efuchiri Chileke, onye te kweduke Krish, ọzọ onye sheshishi jabata, ti madụla ihe onu, ọnụkọta onu, ba anọdụ eru ya lech, enya gboruo ya lihe ji omeshiri. Ihe onu, ọnụ onu, atụgharị ihe ọrịlego m goji ala, ọya bụ, onye na-ada kpuru m lali wata abarụ Chileke ga, wata kwa ho efu so, ọ bụkpa ọkpọbofu, nụle Chileke nọ ho leka. So a, nwụnna m, ọdụ nugo bụ gụnụ, bemefu, tekunu be chọọchị dịkọbere. Onye gụdị vọma, onye gụdị ofu Chileke ejiri, onye avọvleng onye fofu lolu medus onye akive ofu medus onob gonye mahome mi agobrive egde emetu nemet obrolodru nde fofu lolu medus gobra anwa mazeb ozo etokpep ologonye nono fugenkia morubia gonye lanu legunu ha ko ihop te koblotodu donya kihob gavetukokwa dobe gba onudo le church gonye obunono fugekwa hono onwia fukwa hono chilek gande fuchiru chilek dokwa hwebo ozo etofua ndo ho eleru ife mife ebe furenya te koblonyo ozo nole nzuko lekonu watara ohulenya gonye kembuho shepfufuho dobekwa hwonudo nna adukwa ike fuchiru chileke nanu nan geshi gonye monyanwu tiv teme unwe chileke yekwaruho onye monye oku gobu shihik gonye fuchiru chileke dugekwa ike sedege onwuya mono defi le chileke tabukwa onye mkpak obuchikwa onye nchi odudo bia bugodu gbali febukpo nzuko ndu nsoluhu onwanyi nudobeyekwa onudo le church onwanyi bete ekwekwa gefefugofu mendo church zikobe ocha gefe wosegi onwe vali lono ihe kemufuru bonoye oburulo nwere ihe agufa mar efe launu efe kpatage jifishia lobi ihivere kege nwanyi fugerele ka church zuru ezumok efofu mosoro odunuga obula ekunu bofu chileke to bunu bebere numa shwere ofu chileke gonye rule abu onye fuchiru chilek ozole ya natari ifo ma shileku medu nso godo onyo nenya live mi hua mederu nua beke mi shileka na jiv onye agaba dirive mi hua ife gata agaba kwa ho onyo bi ife oya abu onwo namo gogo ju nege fuchiru chilek ofu na akpo shige kwa efu ofu lolu medu nso ee vo ge me jive mi ife gogbar walo ruberia